tena nikizidisha analambia koleza nikitaka kusitisha analambia ongeza japo imethibitishwa ila itampoteza ikipanda ni bala ikishuka no hatari asijepata madhara. Sukari, I sugar sukari. Sukari, I sugar sukari. Sukari, sugar sukari. Sukari, I sugar sukari. Napatia. Tafune ngaja ngaja we chakua waya chakua ujibusti na karanga wewe tuliza na kitumbo ila jiadhari na maganga usije ukaugua mana ikipanda ni bala ikishuka na hatari sijepata madhara akaikosa na hali ladha yake msala shira yake Zanzibar. Taka namba ai sukari ai sugar sukari sukari ai sugar sukari sukari sugar sukari ai sugari ai sugar sukari namba tia hey namba tia. Nimroge kwa nini kasha nogeo udambu wa sukari ni tamu kalea zingifuri zingifuri mumeo yu hale gani nimemjengea nyumba mimi utamundani kwa ndani kweli ana tumbo kubwa mana kwa kula haweze kanida damboa. We damboa, halua, halua. Ay, we damboa, nasema da, damboa. Digi, digi, ya, we damboa. Ina makama unafua, kiguru janyua. So now, since we are at the end of the live, I wanna introduce my beautiful, amazing, talented bandmates. Let's go, Neema Twende. So.